Njagala nkulabe dia ng'ebintu by'okunyiza obibako bitya. Okimanyi bulungi nze kinsanyusa kulingirira kukulaba. Ensonga z'omukwano nkulu zisana na pulida nazitulamu okuziwoza. Nazisengeja neyekenenya naye mukwano gwaziwangula. Oba tufuneyo loya, wo loya. To stand between our differences, to sign a lawyer. Oh, to phone your lawyer. Whoa, lawyer. To stand between our differences, to sign a lawyer. Abalungi tubanyumirwa kubaba homu babanga chakulia. Mazima nabonya bonyo bongo nabera ngenguli bwakata. Leka kuwe musuja, lavu ye mbuda buda nze fasida simumira. Omurungi we muyoya, na chai waka wanipumula. Loya, oba tufune yo loya, wo loya. To stand between our differences, to sana loya. Oba tufune yo loya, wo loya. To stand between our differences, to sign a lawyer. Mukwano ngenda kugula kuma kebei akasibe miaka. Nga tweyagala kote tukula ebinyiza yekwabi mpanulira. Mukwano ngenda kugula tochi amanyi emulisa mubanga. Nga tuchala yone tubula noleta nebigobe nesoloveza. Oba tufune yo loya, wo loya. To stand between our differences, to sign a lawyer. Oba tufune yo loya, wo loya. To stand between our differences, to sign a lawyer.
Oh, no. Oh.
Ne wovero mukopi, ne wovero mukaka, kukufuka. Omukwano mukuru, tekuli na kukutuma. To stand between our differences, to sign a lawyer.